ya joto. Wacha moto ifanye kazi. Shuguli keme jipa piga pamba pasi. Rende kwa senkeni mwendo kasi. Ukipatika na wrong side blanda basi. Panga inapapasa shingo. Kata igwa utakatwa shingo. Ukibleki uneza nyanganywa figo. Kuna donga Nairobi ya nakudingo. Jango si miti una expect. Kabe yangu fikia uni respect. Nani objectify na ku object. Na ku set up na ku off kanko on set. Toothless kama Cynthia. Kuna face flani ya tuonje shagi media. Get power kila mtu atakusimpia. Bado kipotea same place watakukimbia. Keep jogging paka ni choke. Keep balling labda ni sote. Hii ni Kenya lazima tukope. I'm okay, kapoke ni yoke. Hiyo ndio foreplay, so siwezi complain. Nikomboka, shift long day. Hii ni Kenya, lazima tukope. But I'm okay, kapoke ni yoke. Keep choke, mpaka ni choke. Keep balling, labda ni zote. Hii ni Kenya, lazima tukope. But I'm okay, kapoke ni yoke. Hiyo ndio foreplay, so siwezi complain. Nikomboka, shift long day. Hii ni Kenya, lazima tukope. Paramoke, kapoke ni yoke. Koneza adapt, yota survive. Wedded, walk ama uko alive. Una strive ama life inakupipe. Una jilai kama likes inakuhype. Screen light, unalenga daylight. Healthwise direction ni haywire. Both na yongeza percentile. Bila haya, uneza jenga empire. So unajitokeza kaki wini shine. Bota ni judge, mindo na jidefine. Destiny set, mungu ndio alidesign. Usiniweke kwa box, mingu muku confine. Freedom ya Paulo na Sila. Mi bado sina, nasafisha mwili ni kijenga jina. Niko idha ya mili ya wajenga sina. Mpaka ikuwe mingi ni bandigwe cleaner. Keep jogging, mpaka ni choke. Keep balling, labda ni sote. Hii ni Kenya, lazima tukope. I'm okay, kapoke ni yoke. Hiyo ndio foreplay, so siwezi complain. Nikomboka, shift long day. Hii ni Kenya, lazima tukope. But I'm okay, kapoke ni yoke. Keep jogging, mpaka ni choke. Keep balling, labda ni sote. Hii ni Kenya, lazima tukope. But I'm okay, kapoke ni yoke. Hiyo ndio foreplay, so siwezi complain. Nikomboka, shift long day. Hii ni Kenya, lazima tukope. But I'm okay, kapoke ni yoke.